ndoro ya somba nawe ramwani oyo waje mwekulira byonna bikoze ebibyo byamukufumira naye ate ekikulu ekonya jamisolo tarantani zene kyagala kyaffe tulisi mukazi eri nkusha yajja kumpusawo
com.